Rooftop Audio Station.
Major.
Trendybeats.com.
Give me that thing that, oh God. Baby girl, give me that thing that, oh God.
Yeah, nilikutana naye kwenye reggae night. Na jinsi ya kumpata nika think twice. Michezo flani, kama pillow fight. And of course we make love kwenye riverside. Yeah, she say I like her, say I like you too. What you see is what you get, boo. The central zone is Tizu, baby. Na bona wanga wote machu juu. Pole, pole, hini da slum. Watu wana kuwinda kama platinum. Na wana wakunduki kama Vietnam. Inabidi tu wa calm down.
Give me that thing that, oh God. Baby girl, give me that thing that, oh God. Nika wana kunyatia wakati wenda wangu my dear. Baby yakia mungu na pia, you my love. Nika wana kunyatia wakati wenda wangu my dear. Baby yakia mungu na pia, my love.
Yeah, you got my number, baby, call me. Anytime when you're lonely. Ana sura frani upole. Usombe kipiga uno la konde. Ndona kufa mazima. Shazungu kakote kwake use misina. Nzuri kwanza shape baka uso mzima. Nisha wake candy break. Nisha fika mtu mzima. Kabla double shots, gonga cheers. Vitu moto moto mama usguse beer. Toto evi na unagula beer. Yeah, leo my dear, nitakula na mkia woo.
Give me that thing that, oh God. Baby girl, give me that thing that, oh God. Nika mana kunyatia wakati wenda wangu my dear. Baby yakia mungu na pia, my love. Nika mana kunyatia wakati wenda wangu my dear. Baby yakia mungu na pia, my love.
Give me that thing that, oh God.
More music on trendybeats.com.